Nashinda kutamania, ninge kujua ga zamani, zamani, wala utungu, moyo ni walo nachia, ungelizi bagarehani, natamani, ila toba toba, nalegia penzini nifanye nitulie, langu gonjwa, lisha pata tabibu mabebi nitibie, nitilie mahaba, nidekeze na mimi nijeni kuimbie. Bamba bamba, wenye wivu ipande paka iwazidie.
Naona basi, safari ya mwisho ya penzi shango wananga.
Basi,
nitakupa mapenzi matamtam yale ya tanga.
Nasi,
tuzidipeana mashamsham kila dinga.
Basi,
penzi letu la mahanja mliwe topiki kioma.
Basi,
nipe nafasi. Kafarasi, dim dim dim, tunde barizi, unywa marula na kesi, guaranule wetu densi, tantarararara, 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 tantarararara,
ila toba toba, nalegia penzi nini fanye nitulie. Langu gonjwa, lishapata tabibu mabebi nitibie. Nitilie mahaba, nidekeze na mimi nijeni kuimbie. Bamba bamba, wenye wivu ipande mpaka iwazidie.
Naona basi, safari ya mwisho ya penzi shango wananga.
Basi, nitakupa mapenzi matamtam yale ya tanga.
Nasi,
tuzidipeana mashamsham kila dinga.
Basi,
penzi letu la mahanja mliwe topiki kioma.
Basi,
nipe nafasi, usinigasi, baby. Ukiposti insta, nita like ni komenti, tukumesha washenzi, wenye visa, na kaleka picha. Ulipiga bila shati, ulipo snapchati, tanimali. Hashitagi Twitter, jina lako my baby, ni wewe una trendy, wanogo pesho, unogopa, nina wevu, oh, oh.
It's a Wow Media production.
It's Godly Recordings, baby.